Light up.
Ati unasema kambata gen sizisikia nkoma wa nati zimeshika kamkono zimeshika kamkono ati unasema kambata gen sizisikia nkoma wa nati zimeshika kamkono zimeshika kamkono ati zimeshika kama brass trap ya jike nyambura na ni non-stop design tunapurura na washa nikichain tukisikiza za machura kelele mingi bado maji tunakunywa leta kinarini kusitie kila niko makali ama yodenda sinira napenda vena songa neza guza ama lao jina bado trio mio I'm the baddest in the town
trio mio
fucking yo mekwambia utakukaribia muna takukaribia vile utashika baby gani kwa maziwa neza kushiki treat ilu naitishu unapatiwa ati unasema come back again sizisikia nkoma wa ati zimeshika kamkono zimeshika kamkono ati unasema come back again sizisikia nkoma wa ati zimeshika kamkono zimeshika kamkono
yeah flejeshi yangu iko no moja na feel nekanko inako lately and I ain't even hit my pinnacle deadly flembogi iko juu ya maji call him sailor say you the one there with a miracle baby Christ leo si ya jana gaden kona mama na ni yandama do you manza na bread na ndo mana muzoza sana juu mitani meset chunga dranya jutuki kutana ineza zama kwa said woo na wezi try kuni finesse juu hiyo trend ilianzisha speak emisundo kwa cabinet Ampex kwa ploti na sababisha Natembea kama governor uko western Itajejine ya nigga misi kwa fresh tan Mwesh kam, Islando sindo the best clan Agate so shinda kampuni ya peptang Silly me, sizi simp mini G Ini biz kama shop CBD Liberty, mini ras kiki Z Lyrically, ini smack DVDs Zimeshika kama mkono safi Advice na msomo staki Zimeshika di maboy na manyonyo ametuwa mashati Woi juani kubaya, sina oni pornographic Aupei money, wall na vaku zetu automatic
Ati unasema Come back again, sizisikia nkoma wa Ati zimeshika kama mkono Zimeshika kama mkono
Ati zimekana shi Ati zimekana shi
Zimerunda tunajitepa na the kamati Wanatipo light wakimezi shapa wanati Wita nakalisha mgana zi Tumebeba zitu chine machi tunachapa sips Amia umsupa si jam zimekapa team Yuma keko sawa mbele tunapenda double D's Peng ting time ya mechini mabalancing Ebu tana round chora sabala fuchanda tees
Na tunasema
Come back again zizisikia nkoma Nati zimeshika kamkono Zimeshika kamkono Zimeshika kamkono Wait a split bill Sija kunyo mbazi solo I'm just playing Round lingine mendo sponyo Wapewe watoki Izi iria mika songo Sim sima Seuga the keys to my bima Nisha pata key Jeza na bossy Unakunyo unabana shi Madolare na wateka na the currency Unakuja soba Unakunyo unabana shi